Black Bill
exclusive from Kwanza Music Blog. Don't see how.
Me land side waka enda kalamba mshio enda kataka manji kolomu. Ayi kwa na kusekana.
Basop wapora mzangwa Black Bill. Bashirimba.
Oh, KPM.
Wakayala sound.
Ramo tulele waya kainde twaka kondwa. Ramo tulele waya kainde twaka kondwa. Ramo tulele waya kainde twaka kondwa. Ramo tulele waya kainde twaka kondwa.
Ramo tulele waya kainde twaka kondwa. Ramo tulele waya kainde twaka kondwa. Ramo tulele waya kainde twaka kondwa. Ramo tulele waya kainde twaka kondwa.
Kembe East constituency. Takanyamuna jamba chaba chenda chakaba chachambiliro. Bachenda mboba katuma kulishika bumbaleza. Ramo tulele waya kainde twaka kondwa. Kembe East constituency. Takanyamuna jamba chaba chenda chakaba chachambiliro. Bachenda mboba katuma kulishika bumbaleza. Ramo tulele waya kainde twaka kondwa.
Make sure utapota enduriyo. Haka inde hichilema. Emmanuel Ochenda Chiminsa. Kembe East. Aba mbobariyo. Mweshi baturuhuri. Moses waku Kembe East ngu Emmanuel Chiminsa. Amuturuhuri Emmanuel Chiminsa. For education tuchisu ni harimu. Wana besu kabachia kuchikoro. Tatusuni kwambe tuishimi. Atu wambe tumavuoti na mata. Emmanuel Chiminsa. Amu tuwambile kwa shimu ishi nifuto tekijia ukuno. CDF kaichia. Cash transfer kaichia mdara. Kwa kashi vila suota tusunio kwa mbe tujoine mu. Mudi penshirimu. Tulusunio wa shukurukuru shenka weshi. Haka inde hichirema nitara mdara. Nitara tulachere mkabo. Kwetikeshe ni goro. Amu tuvikire wa shimu. Ayiko na kusekana. Melani saidi waka enda kalamu kwa mshawuta kachaka machikorongo.
Amutulele waka inde twaka kondwa.